O le tusinga ai ngoa le census e ta ilima tau sanga e mawhai ei au se talia nei. O le tusinga ai ngoa lona se fulu male fitu le nei o le a lo atu ia i le atunu u. E yei ni suinga tā ua o le a moli mawina i le tusinga ai ngoa e pei on paa moi moina e whai ei le afiafi o le asolua le aso iwa o le masina fau le masina o au kuso. O le tusinga ai ngoa mua mua le nei o le a whaatu muina e le toatele i lunga o le upenga o fesoo ta inga le internet. I se whaamatalanga mai le Office of Wainumera whaamaumawina le Australian Bureau of Statistics, po le ABS, e ovai le se fulum male ono miliona tangata o le awhaatumuina le tusinga ingoa ilungo computers, smartphones, ma tablets. Tusa lea ile lata ile fitu se fulu pasene o tangata awhai au se talia nei o le alata uwhaatumuina le census, po le tusinga ingoa ilungo le upenga ta wha ilangi aile o le peni ma le pepa. O le ale to e tuitu i atu se isi le whae tutoa, i le pō le tusinga i ngoa ma se pepa, ai o le alafo atu i le meli wha matalanga pui puia o le wha atumunga o le tusinga i ngoa, i lunga o le internet. Na saunoa le wha atonu o le Australian Bureau of Statistics, Sam Thomas, o lo ouna ia tangata anuu e wha atumu le tusinga i ngoa, i lunga o le upenga o fesota inga le internet.
Australia's first digital first census. So what we mean by that is we're encouraging as many people as possibly can to go online and complete their census form online this time.
Ai o lo o mawhai lava ona whaatumu le tusinga i ngoa i le pepa ma le peni. O le tusinga i ngoa e te tawana whaatumu ina i le ngangana peretania, ai o lo o iei le fesoa swani whaamatala upu mō i lanta wemana o mia, pea vai vai le malamala mai le ngangana Peretania. Na saunoa Samantha Palmer o le ABS, e au fia i le whaonga i nao whaamatala upu i lunga o le telefoni i le tasi tolu tasi.
We've put a lot more focus on making sure we're really working hard to support everyone in Australia to participate. So in the lead up, we've worked very closely with the translation and interpreting service to make sure they're across and can support everyone who calls and wants to participate. You can call the translation service directly on 131450. And tell them that you want to participate in the census or you have a question about the census, and they will actually do a three-way call through to the census inquiry service.
Mō le teimi mō mua, o le awha amalosi e le tusinga i ngōle nei, le wha iloina o lou suafa ma lou tuatusi. E whātau sanga e pui pui ai, e le Office of Wainumera wha mō mawina le ABS, o wha amatalanga ia, na saunoa Samantha Palmer, o le vaenga lea e ono wha apopole ina ai nisi, e a fua mai e tunu ue sa wā ma militeri ona whainga mā lō, pē saisaitia ai fo'i le sa olotonga o tangata. Pei tai i au se tālie nei, e iei le tiu te tau ave i lalo le tūlā fono o le Australian Bureau of Statistics, e malu pui pui ai wha matalanga uma o le tusinga i ngoa. E ese le vaenga e te wai wha maumaunga nei, o swafa matuatusi, mai isi vaenga o le tusinga i ngoa.
We know for some people, particularly perhaps who weren't born in this country, that giving information to government can be a scary and quite difficult prospect. But in Australia, the Australian Bureau of Statistics has a requirement under law to protect the confidentiality of all the information provided by every individual. And so that information is never given to any government or compliance agency in any form. In fact, names and addresses are stripped off from the statistics and they're never kept in the same place together. And we've never given and we will never give out anyone's individual information.
Ua, whautuaina e le teiteifono o le New South Wales Ethnic Communities Council, Peter Dukas, tangata whai mai. Ina ia mautinoa le a wai e whaatumu le tusinga i ngoa, ona e tāua te leo nā tangi ai, le whelanulanu wai ma le tūlanga o tangata whai mai i Ausetalia, i ona pōnei. E ova i le lua se lau tū mā nganuu mga ngana o loo filongia i Ausetalia, i ona pōnei, ma e te tau one jai i le ata o le tusinga i ngoa.
We want the voice of multicultural communities to be heard, and we want their presence to be understood. So I think it's very important that people understand that the census is one of their strongest tools to get their voices heard. And however they do it, old school, paper, or with the new fancy electronic systems, as long as they accurately reflect their own lives, I think we'll be better for it.
Ma atonu fo'i o le tusinga i ngoa mua mua le nei. O le aleto e atangi iai le avea o le talitonunga keresiano, ma talitonunga e au pito to atele tangata i Ausetalia nei, e talimai, lato te mulimuli iai. O le fesili i tāpua inga, o le a faa mua mua ai le tali, e le ai se tāpua inga. Ae faa mulimuli le tali, o le ekalesia katoliko Roma. Ina ua faya se suinga faa penei ni usila, na faa toa se e se ai le talitonunga keresiano, mai le talitonunga au pito to atele, na muli muli ia iona tangata. Le whaatonu o le ABS, Sam Thomas.
That's a result of a lot of user consultation and testing and is consistent with many other censuses internationally as well. We believe that it's more consistent with the rest of the questions on the form, the way they're structured, and should lead to a more accurate response.